the state niko Yusuf kwa family nika mwiko njili pepete wake tunika jiko shida zikinyona zinatoka ki jiko tiki venya vita medan vitu ni medan badu ni ya medan penji tulikuwa na nan akona dan yenda beba plan rala beba gun pero na kam fuata son of man kama nimemaliza I am done abadan katan by your grace niko ozone kama oxygen akili ni nyele situ na locks inje zamanania 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 zama ndani ya Yesu pana weka nos inje faida kwa Yesu weka los inje vidole vividole vidole vividole vidole vividole vidole vividole akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni wana bright hakuna cha left feature is right past present feature is Christ yendo mwangaza panda flight forever young tute wa less maisha na king ndani ya pa less Yesu ndiye anafanya tuta wa le kuja kwa Yesu achana na wa le spend the great season the mother the missing zipping blessings in a flow kama Mississippi life ina bamba hata city shiki pombe hata na gloves hata missi shiki Waterman, Jesus Waterman, kutembea juu ya maji, tembea juu ya Waterman. His love so sweet, toa ulimi. Oh yeah that, true love see blind but he man. Oh yeah that, kuna venya, kuna kuna venya religion inaweza fanya umiss papa. Ufuate mother nature na umiss papa. Ushike omena na umiss papa. Vidole. Vividole vidole vividole vidole vividole vidole vividole akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona four yende akona four pana skiza watu hizo ni kelele